ubuye futhi koko kwenzekayo wakwiphutha kwabiphutha mabini asiqale phansi uphinde ubuye futhi ngithi konko kwenzekayo wabiphutha kwakwiphutha mabini asange ngiziphathe kahle nawe zange ngikuphathe kahle bebi ngicela uhlale ungange ulithemba la ulubambo lwa ulithemba lambe
Angafezeka amaphupho wami, mangathola wena, mangabuye ekhaya.